Maravana, Nyamaravana, Datum Picove, Hongum Purguam, Turing Povero, him in Dunie, Jambonifjinshi, Jambutin Hode, Dorichagatavazita, Mazamunyaruteja, Dremumana, Nyamarimanga, him in Dunie. Vegani Nyanza, Dori Nyanza ya Ruguru, Hubatse umwami, Dori umwami ni Mutara, Mutarambirwa n'ingoma, Umva nkubito y'imanzi, Amaze rwego mu Rwanda hinduye. Barahiga imari, ni kavumente, Dore nambura amatare, Iyo batangiye guhiga hinduye. The government, Wembura Matare, Ovumurushibibintu, Dore Nkurusha n'ibindi, Dore Ishamba ya Kawa, Na government, Dore Ishamba ya Pamba, Nayo na government, Dore Imodoka Mpango Dambe Zirya za Ruvakwaya, Izijyanye Safari, Naza na government. Kurusha ubujunguri bubuheka abadamu bubaturikana Kampala bajya kurera abana nabo na kavumente hinduye. Kurusha isiringi na za mpeya z'ingeri hamwe n'amasumune reka nkurusha n'ibyasha dore byombi n'isende maze kurusha na hafu hamwe n'urwapfa buringi hinduye. Kurusha ibyuma ibivuguta pamba bigashungura kaha bigatura ibuganda bigategeka bamuta nabyo na kavumente hinduye. Kurusha na Dawudi ategeka ubuganda dore uceretse apfa mu nkure harategeka gahaya dore ugaruka Nyakaragwe mbega ategeka Rumanyika uyu ushije muhaya utegeka Ruhinda ugasubiza na Kiziba harategeka Mboneko ayi nabo na kavumente hinduye. Dore Mbura Matare atiwe kavumente reka wijajaba yehave witaragurika ubu nkurusha ibi bintu amaze nkurusha n'ibindi hinduye. Kurusha abatutsi da aba batora mu Rwanda bagatorwamo intore zigatahira umwami nabo ni Mbura Matare hinduye. Kurusha n'inyambanya izitahira umwami zigatura i Buganza nazo za Mbura Matare hinduye. Kurusha ifaranga dore imbere ya Marumiya ubu nkurusha amakuta dore imbere y'amasenge nako nkurusha abasirikare kandi abatwita n'abasoda abaturuka ni Kongo kombe bagatwara izo mbundata bakarwana mu mavita nabo ni Mbura Matare hinduye. Nkurusha na Mwambutsa ategeye ku Burundi dore nkurusha na Ndeze burya ategeye ku Bwishya ubu nkurusha na Ndereya amaze Ndereya Karinda dore ateye kuzi maze nkurusha na Kabare kandi ako mu Bunyabungo nabo ni Mbura Matare hinduye. Nkurusha Konsense dore intebe ya Somuki uyu utuye Rutongo ahacukuza ubutare bugacurwa Mutanyi zikarwanda mu mavita maze zikanesha abadage nawe ni Mbura Matare hinduye. Kurusha na Sovenyi uyu teye kamini zarwiye inkwavu ahacukuza ubutare bucurwamo imizinga ikarwanda mu mavita kandi ikanesha abadage nawe ni Mbura Matare hinduye.